kabobulo ogenda mfumba ofuse mfumbo kati okuze na yensaba nkutendeke obufumbo bajajja bagera olinga nyanja iteka leta banguka naye tebuli kyanti ngegezi kiduke nkyobosanga mustenseni kati amakubo naawe nga tekewe misanvu yo gyogenda obukale ddala ngeyo ananyiriza ekyoto munange tekenya funya wakuma nasiwuka ekyenyi kati manya eyo gyogenda mama ogenda mumakasi mukatemba mwana muwala nyweza kamba bazadde totuswaza kitwale ngensonga nyweza kambe omuzanyo gulekenya bamasajja bagala kimubba wakitibwa Tegera leka gayala fumba fumba ugembazo chewa baba kuitu kufumba omukazo mufumba taweza kumwana wange gachali na sezala we chintegeza chintibo musingana munange gaweyo chechisaka mpia yebebe lata nafuka chicha munango chitanga bali bali agame mbuchikacho na kagonja tabirianga masoka sezala wo Kama chesi wa mchu watu Ogenze mfumba matunga tendeke Gawulire ngabalo chagamba Akamini kakoto mbo tuzo hukumiako Mfumbo magesi kunoga mutibola Mwana muwala nyweza kamba Bazade totu suwaza chituwa lenge songa Nyweza kame Umuza nyogule kenya Baba sanje vanga na chimumba wachitibwa Sabio nyweza kame Ogenze magesi mchikali Uyo katemba unya vole keyo Nyweza kame
www.djericom.com